kuwa tar sahali mez deke manik manik hasema
Bangladesh.